Vainama Rebi Gezo Evie Kibine Chom Sambo Kufulumizuwe Kitongu Leche Evie Gezo Echa Uganda National Examinations Board Evie Gezo Vino Vya Kibina Cham Sambo Ero kusinzira kwebio ebya ali byakafulumizibwa byongero kulaga nti amasomero agenda ologaidye ngali ko lirala bulungi ino kabula gano mchibuga ya Jidinda ngali isimu lya De Spring Elementary Primary School lya gandi biwanyange obwenda bali mukusasabia baida bati amisa abana abali 12 balamirira musengo yabafuye ko wibuka abana 10 babikira mu idali lisokerwa ku atabana bu era buti omukulu ow'essomero ebuyibweyo ali bwakwebaza Katonda yeebaza abazaire yeebaza n'abantu abaliira mu essomero lino olw'okubanga n'agabaire maanyi ge basobola okuba nga baagayise galala okubona nga basobola okola obulungi
twatuza abaana 2 nga 10 liise mu first grade 10 second grade twagala okwebaza Katonda olw'ekyo era njagala okwebaza badirectors baffe omulimu gwe bakoze obasomesa okutusapootinganga n'abasomesa bennyini okuteekayo omutima n'abazadde bennyini omulimu gwe mukoze otuwagira era twagala okuleeta okusiima kwaffe olw'ebyo bye mutukoledde era njagala okubayozaayoza nga njagala n'okwongera okubazaamu amaanyi gamagamba mutwongere abaana bonna aba baby paka P7 omusingi gukyali gwegwo gwe tusima omunene tusobole okulanga abaana bavaamu ekyo kyetwetaaga era tubaaniriza muleete abaana nabo bongere okubangula nga bannaabwe bakoze obulungi bwe batyo.